Rawe la saru na ubuye la gaye Rawe la saru timu ya tolwa
Rawe la saru kari timu ya tolwa Rawe la saru timu ya tolwa
kari timu ya tolwa kensini Rawe la saru Masimogana dipotla masimogana menontsane masimogano setswe Awa itse hore tsimwe tlhoka dipotla
Tsimwe tsala kense
Kaunya kense me Kare kaunya kense me Kaunya kense me
Tsimwe tsala kense me
Kana le wena wela ruri makueng Apo o dire o nne o boela gae Kare gongwe gane mo kgwedi Gongwe gane mo kgwedi Gongwe gane mo kgwedi ye
Tsimwe
tsimwe tsaka dipotla o tla bona ita ya le dijo tsotlhe Tse o ka di akanyang a ke mmidi wa bona a ke le gapua le bona a ke nawa wa e bona ke sa bue ka makgomane Makatani ya tete kumwe no kumwe ukata kubo ukata
Tsimwe tsala kensi
Kare mono no kiwo Mono no kiwo Yota wana muno
Tsimwe tsala kensi
Wota wana kame wateng Adumedisa asa tsa udumedisa Adumedisa barisa ni Kamuninyo Kamonyi
timu ya tola
I see
Rawe la saro Timu tsala kense mi Rawe la saro Timu ya tola
Yelele
Timu tsala kense mi Rawe la saro
Kense mi
Timu ya tola
Uya kense mi
Rawe la saro Timu tsala kense mi
Kare le wena re O tla tsama ya o ka lutse sehuba simo e patima
Simo e tsala kense
Kari simo e tla ba e patima E na le di jalo tsotlhe Kari di jalo tse di nonne we yele
Simo e tsala kense
Kare bana ba tla ja ba sa tswa go ja Kare ntshe ba tla be ba e nwa motshegare otlhe Kare magapu ba tla be ba nwa motshegare otlhe Ye, kare o tla bona mosadi Ha re o tlotla le baagisanyi A betwa ke monono Kare o tla be a gakwa ke mahoko A nantsara Monono go meta Kare ile khora go mme ile khora go mme kare go le witumelo mo lapeke kare fakela a sale hello a tsanyela kare a sale hello a tsanyela patlelo e we sa ba tsela e bona ha wena monna ha o ka bona tsimo kare o ka bona tsimo mo khure o Kare mukure o hupetsa dijalo mukure wa di hupetsa dijalo di skadi tsoya ka di tshwanetse o tlhagole temana ka temana ka re o tlhagole ka temana le temana o se ka wa tlhagola hale le hale ga re ba tletse moeng tshino ka re ga re ba tletse moeng bona o thata hale o bona ntse hale re ba tla tshimetsa ba kena re ba tla tshimetsa ba kena ka ro tla bona mme ra o a imetse ka re tla re o boela makwe mosadi a ba tsa ba kena a tikela ri ta mora o palengwa ka ro tla wa tikela ri ta mora a tsama a itse ba kwa ba ka a tsama a ntse se huga tsama i se ri ta mora
Yeah. Tell me it's all against me.